Ngibona lona namhlanje inhliziyo ithathele awume kancane mntakwethu ngubuthanda angazi kushini inhliziyo yami iyathatheka nami ngingumuntu sebe baningi baningi mpela bona kodake kodakale sihlalo sakho sobukhosi Sebe baningi kodakale sihlalo sakho sobukhosi Ngithi sulizinyembezi musukala wena usente yenesandla sami Kungitihlalala Kinde futi Pambelela lila Wenu sempetu anwengu Yami uweshincha Ngiti sulizi nyembezi Unakali Sulizi nyembezi Pambolwa Gibona lona lona mfanshi Inhlizi itathele Aume kancane mntakwethu Inhliziyo yami iyathatheka nami ngingumuntu Sebe baningi, baningi mpela bona Kodake, kodakale sihlalo sakho sobukhosi Baningi Sebe baningi, baningi Kodake, kodakale sihlalo sakho sobukhosi
Amen kazukuthi ngiyababona baningi nabanye siyabonana kaningi nakhona lengakini bengisanokujika njengithi oh angisho ukuthi ngithin ma super leading ding with my heartbeat akekho thathi sihlalo sakho sobukhosi akekho fana nawe wona ungahlushwa iconsi forever ngiphila nawe mhlawumbe kuyolamula igodi jabula umama ekhaya kuse bona umakoti Noma ngakaloboni Bengakaholi Zokushada ungangisoli Ukuthi njanga afoti Mangibona lo nalo Mangibona lo nalo Ngiyinsizwa ungangisoli
Ngibona lo nalo namhlanje Inhliziyo ithathele Awume kancane mntakwethu ngubuthanda Angazi kushini Inhliziyo yami iyathatheka Nami ngingumuntu Sebe baningi Baningi mpela bona Kodake kodakale sihlalo sakho sobukhosi Baningi Sebe baningi Baningi